Charlie.
Banana do mascando.
Bene,
posso,
mamma.
FJ Records.
Ndipo maji pia kwa magemu ngumu dawa zipo kututibu lakini zote ni sumu. Mende mtoto mama kama Yesu wa Nazareti majina yote biashara paparazusa.
Askuzi naimba ilomuni tu kitambo na chana tena nenyonga gumu kama juzi sentana mwenye siya kaza cannibus foko kabye banibus jina na ishima kasnika all star cannibus mtoto tadale loko makie skari ibi dogwanda na sira ni misari kibish kamanda bado naikamia safari na shafunga mkanda nenda kwa patia na bali ukali kwa vine zangu zina bamba diyo makamu kwa jinsi na bobasu kia shida pasu kia tamu tatunu kiwa tuzo na jina nka ito diamonds kupewa kwa mbawza na bling na paso fama uzito kawa Mayweather utoi weza tanlipu ni pogavu ila na tereza nafanya vingi ila na poteza waskendo majumu
Now what's my name? Zacha, Nacha, on the beat. What's my name? Homie Z's, he's the king on the street. Now what's my name? Latino, Mr. Awesome, the keys to the very king. What? Dar es Salaam. Now what's my name? Zacha, Nacha, on the beat. What's my name? Homie Z's, he's the king on the street. Now what's my name? Latino, Mr. Awesome, the keys to the very king. What? Dar es Salaam. Bitch, I got the angel, the devil, MJ, team is the label. Libby, I shallow, see your combo, put your mind on the table. Just say I'm good. Babies, you love my voice. Ladies, call me Z's. Niko na brat na mza kisses are ready. Tamaduni tamangumi za kijanja za kiuni. Utata kama Sean Carter mini chata kwa wauni. Siweze nika complain, si lose me na maintain. Mulize za cha, nigga nina choko mablen. Na maintain kila ia, halap na move bit of fear. Kubaki so easy, kagize kanjalina julizi. I'm from the hood, kitani wanna need to me zizi. Now what's my name? Za cha, na chal on the beat. What's my name? Call me Zizi, the king on the street. Now what's my name? Now Mr. Awesome, the keys to the ready king. What? Dar es Salaam. Now what's my name? Zacha, Nacha on the beat. What's my name? Homie Z's, he's the king on the street. Now what's my name? Platinum, Mr. Awesome, the keys to the ready king. What? Dar es Salaam.
Kiss your baby.